kubo bonke othinqo akekho njengawe. Kubo bonke othinqo endike ndeva kuthethwa ngabo akekho njengawe. Wena unguthixo owadala phezu kwehlabathi izinto ezahlukileyo. Wena wawunguthixo ngexesha loAbrahama. Wena wawunguthixo ngexesha loYakobi. Waba nguthixo ngexesha lokhoko okhoko. Waba nguthixo nangexesha labazali bethu. Unguthixo nangexesha nangale hour nangale yure. Nkosi Thixo, kuba nguthixo wethu. Uba wawungekho andazi ngoba ngabe siyintoni phezu kwalomhlaba. Wena ungulo wathixo owehlayo ngencwadi yeExodus isithathu. Oh lo thixo nkosi yami, ngemqolo wesibhozo uthi ndihlile okunene ngokuva isikhalo sabantu bam ngendlela uFaro abaqhuba ngayo. Wena nkosi wehla ungulo thixo ohlayo nanamhlanje thixo namhlandla uhlile ngoba nguthixo. Uzosikhupha nkosi kwijipheta esikuzo. Nuba zijipheta zezemali, nuba zijipheta zemindeni eqabanayo. Uyeza uMoses othiyela nguThixo uzosikhupha phansi kwezo sandla. Noba ijipheta yabantwana abangamameliyo wena uhlile uthi uzohlangula. UnguThixo ohlangulayo enkosi thulamandla ngokusisindisa. Enkosi ninto zonke ngokusiphephisa. Enkosi Thixo namandla ngokusindisa ubomi bethu. UnguThixo hla sesixakane nempilo zethu. Uhle wena Thixo ngoba ingalo yakho akukude ibingasindisi nendlebe yakho ayifutshane ibingene. Thank you Lord. Enkosi ngokuhla sesiyibona iKanani ilizwe elibaleka ubusi namasi. Ewe Nkosi sendiyibona iKanani engunaphakade. Enkosi Thixo namandla nanamhlanje. Enkosi Thixo namandla ngokuveza icebo lokunceda thina. Kuwe kuphela, kuwe kuphela isandla sakho sahluleki. Isandla sakho sikophekepeke athi uDavide kubhetele ke Thixo. Siwele esandleni sakho nokuthi siwele esandleni somntu ngoba esakho isandla sinenceba sinemfesane sinothando. Bona ke ngoko ilizwe lakokwethu uqolele ke Nkosi ukwenza kwethu. Thank you Lord for changing all the situations through your son. Enkosi ngokuhla nangexesha lethu somandla uhlile uthi uza ngesiqusa umntu emntwini. Siyaxolela, siyaphiliswa ngelo gazi lakho, siyancedakala. Oh mighty God, you are worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Thank you Lord for loving us. Enkosi ngokusithanda. Abanye balahlwa ngabazali babo kodwa uNkosi wasithanda. Uthi uhlile injongo kuzosihlangula. Injongo kuzosindisa. Injongo kuzosinceda. Hey my God. Thank you Lord. Thank you Lord. Enkosi Thixo ngokutshitela meko leka imeko yakho seyitshintshiwe. Kukade ulila uthi uThixo ndihlile. Mphulaphula ohlele ekhaya kwimeko yakho yongaphangeli uthi uThixo ndihlile. Kukade ulila uthi uThixo uhlile. Phakame ngenyawo uyabiza ndiyanqwela sundibize nawe. Wena othi imeko yomtshato yakho kudala isebugqwayibeni ingalungiseki uthi uThixo uhlile. Phakama uthathe into zakho. Oh seyifikile inkangalala, iseyifikile inkangalala yezulu enguKristu. Enkosi ngokuhla Thixo. Enkosi. inkosi ukubona lowa nalowa 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 inkosi yami nalowa nake phakamisa isandla uhlile nalowa 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 so sinceda sonke. Thank you Lord. Never fail us. We will pay that chico. I'm gonna go see again. Says Ulaleka. Thank you, Lord. Ulungile. Uba noti kanjengawe. Kumnandi. Kunjenge oli. Ehle devils ka Aaron. Kunjenge oli. Kasi yame represent umnqophi somtsha. Oh my God. We lift you up. You are the King of all kings. You still the same. Today, tomorrow. When I'm close, when I'm close, when I'm close, how are the car? With this Zulang as this Zulwa, in the Lenta Basengabik, Umuti, and I'm glad. Malbong, Kamalak, Malpaganis, Kamalak, Maltunis, Kamalak, Sal Noma, Kamalak, Sal Noma, Kamalak, Unveleti, Kunaman. Emmanuel, Manto Costa, La Baba, Colin de Bush, Lipa Cando Rossi, Elebekenda Babash, Lenkere de Bendo Yababasi, Catababande, Yabababando, Cosi, Leverendo, Cosa Babata, Lekebese, Takaraba, Cosi, Elevendo, Yababando, Cosi, Alabaende, Kiataba, Monto Costa Banda, Kisharababande. My God, Yahweh, He Lambo goes to the cross. Let again the best in the battles. In Jesus' mighty name, I receive your name. I receive you today as my personal Savior. Yahweh, I'm glad I'm going to cross Namchand. I'm going to cross Namchand in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Kunjan, Kunzegil, Kunzegil, and Kos, Kunzegil, and Yabulel, Yabulel. Any cash, I'll tell you cash alarm, you set aside. You set aside this time just for me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You said in your word, wherever I put my foot, I possess that land. I receive those blessings. I receive in Jesus' mighty name. Wherever I go, I claim it, I possess it. In the name of Jesus. Thank you, Lord. I lift you up in Jesus' mighty name. Hallelujah. 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 So I guess.